Kuma nyange nkulu manqinqiza ncela ungayisela makubalo nyange nkulu kuma nyange nkulu manqinqiza ncela ungayisela makubalo nyange nkulu sengiyafuna ukuganwa mina maye ncela ungayisela makubalo nyange nkulu sengiyafuna ukuganwa mina maye ngicela ungayisela makubalo nyange nkulu Kuma kuma nyange nkulu manqinqiza ncela ungayisela makubalo nyange nkulu Ithawshelo kuma kuma Yawshelo manqinqiza Ithawshelo kuma kuma Yawshelo manqinqiza Itawshaya kuma kuma Itawshaya manqinqiza Sengiyafuna ukuganwa mina maye Ncela ungayisela makubalo nyange nkulu Sengiyafuna ukuganwa mina maye Ncela ungayisela makubalo Wenzizubangepi Ubangepi Wemfana ubangepi Ubangepi na Wenzizubangepi Ubangepi Awshelo koma koma Ngitawshelo manqinqiza Kulumano kuma kuma Awshelo manqinqiza Wenzizuba ngephi Wenzizuba ngephi na Wemfana ubangephi Ubangephi phumelisha Wenzizuba ngephi Ubangephi phumelisha Awshelo kuma kuma Kulumano manqinqiza Kulumano kuma kuma Ngitawshelo manqinqiza
ngayithatha mina ngayithishila ngayifaka inozolo othula noma ungazumuntu kavinjwa nebono lakhe umhlakaza nhlansi kusala amanqi obathi basebemtekekisa bethi malaziswa wabanjani wena ngithi kweleza kwelezile kweleza ntombi esangoma hambi yobhulela abasemzini ngiphuma kwazulu emajuba ngibethela isigodla ngiqhathe khona mdeba ngayifundi umsha wemfere engcolile azayiquba iphosa esigodlini esithile ongahlekezela amakhonda angakhona abhincinisile ophosela phakathi ehlathini Daba zakho ngo umjekeza nje nesola skopa nakhangana isimile wadlula kanjalo kwa